Ebigambo byobibuna bumba kumpi olulimi lunasiba simanyi kyokola endiwe naye munze amanyi kogasika ewaffe bamanyi jogera nnyo otuuka nsikira bitya mukwano gwo bunkubanga buggo ekituufu nkamulo nfula buwelo olina obukono gula obusufu bwemadde nonya olowaza kaninjawo omutima masinya opipa kwekimanyi wawankozesa ontegezanga ayogedwe eryenda omukwano gwo gwekukusa nsonga kisusa nasuubira kino kisambya eddagala nasubira guno gunkuba engwala nasubira omukwano gwo ayende bingi byenasubira guno gunkuba engwala gususe gumunye gunzesa lavu gyonaze sijuna olina ekisika tomanye kuwalira sitoma lavu yekolele oma baby all I know I'm in love with you my perfect crush nawe oli kintu kyokoli tungu oli kirima okinako musalasini lavu kakimba kawoomdalasini subira kuno gunkuba engwala nasubira omukwano gwo yende bingi byenasubira kuno gunkuba engwala bakubumba mukiye mbyokola bisuse wandisa bicaba mukwano wanunga kwaza omala wokizikiza mulafu olimumulisala wanfuna sinalabuka wankuba kasumagiza olikirima okinako musalasini lafu kakimba kawomdala nasubira guno gunkuba engwala nasubira omukwano gwo yende bingi byenasubira guno gunkuba engwala kisusa wenasubira kino kisambya eddagala yende bingi byenasubira guno gunkuba engwala
Beats.